Good evening. Welcome to an hour of music from around the world. The program is Earthbeat. I'm Cecil Doyle. And tonight we're going to put the spotlight back to the Congo. Zaire then. In Kinshasa, 1955, we're going to be listening to recordings featuring the founders of the legendary OK Jazz. We're talking about Franco, Vicky, De La Lune, and many, many others in Ganga. We're going to start off with this track, of course, Franco, the great guitar work of Franco. This is Anduku Lachuma. It kicks off this evening's edition of Earthbeat.
Thank you. manga madali na yo e baba zo manga madali na yo e ika kotala bongo e ika kotala bongo e mawa mingi baba zo manga madali na yo e baba zo manga madali na yo e ika kotala bongo e ika kotala bongo e mawa mingi.
Nous chantons tous en Afrique de ce beau pays des rêves bleus. Nous chantons tous en Afrique de ce beau pays d'amour. De Lolita de Magana Brasia, c'est une jolie fille de mon pays. De Lolita de Magana Brasia, c'est la plus jolie de mon pays.
na zembela kio lulu wanga kopo sana te nango benyina na libanda tolo binanga yori jika na liboso na bimela kio o yezo bande o yenzeka yenga moko yekole kae o yeko boyanga itira teo. Thank you.
from 1955. That's Rossignol with Wabolingo. We're listening to music out of Zaire, Kinshasa, 1955. The roots of OK Jazz, Congolese classics from that great year, 1955 through 1956. We continue with sounds of Roy Tellet as we continue here on Earthbeat.
Yo Marie Jeanne, yo jali mo pazi, ngai pe mikuwa ebongi pe to yo kana. Yo Marie Jeanne, yo jali mo pazi, ngai pe mikuwa ebongi pe to yo kana. Yo Jeanne Moke, ma banza nanga sena yoye. Wapinde Julienne, maya kotala, yanga ina yo. Marie Jeanne, na banzi yoye, makila mangai matambulie. Marie Jeanne, na banzi yoye, makila mangai matambuli. Na banzi yo na loti yo pe na kondiye. Makila mangai matambuli. Na banzi yo na loti yo pe na kondiye. Makila mangai matambuli. Na pongi olotinga e
pongi yango nzoka nde bolingo
mopanzi wanga tana pongi olotinga e
pongi yango nzoka nde bolingo
ata bondoki na bangali wateo
liwa yango nzoka nde bolingo
ata bondoki na bangali wateo
liwa yango nzoka nde bolingo.
Yamba, yamba,
pera.
mabele yolia ki bosele o mabele yolia ki yamba yamba mabele yolia ki bosele o mabele yokanisa ka mabele yolia ki bosele o mabele yolia ki yamba yamba mabele yolia ki bosele o mabele yokanisa ka
Solo Julie Sokoli Ginga Mamae, Ika Koyo Kolanga Mingye, Namoni Saki on the Bolingo, Namote Mako Yanganyo Soho, Nala Sikoyo Koni Sheri, Totele Ganaro Kola Voyo. Solo Julie Sokoli Ginga Mamae, Ika Koyo Kolanga Mingye, Namoni Saki on the Bolingo.
Classic Congolese rumba this hour here on Earth Beat. That was a number entitled Vic Long Julie, Vicky Longomba performing along with the Rossignol, the great guitarist. And of course, this hour featuring all of the prominent musicians of OK Jazz. Kinshasa, 1955, the musical subject this evening on Earth Beat here on KRVS. We continue now. This is Folie d'Or.
Mariama wanga mwano yongo Sherry ngai ya mwana la pose. Oh, bela, oh bela bela mi ya pose yongo. Kolono ya motema mwanga. Bela, di mariama wanga mwano yongo. Sheri, wanga ya mwana la pose. Oh, bela, oh bela bela mi ya pose yongo. Kolono ya motema mwanga.
Maria Antonia, Cherie Zalananga, Maria. ngai pe na linga yo oyo elingi yo
lingo
oyo elingi ngai
chéri lo bela ngai lelo e lelo konini yo lingi e elingi yo elingi ngai e motema na ngai se pai na yo chéri lo bela ngai lelo e Konini yo lingi e, elingi yo elingi nga e, motema na ngai se pai na yo. Thank you.
Baby, Mawana yo, Okomi Kotula, Mawana yo, Okomi Kotula. tikalise na mawa yale longa na boyo sheri tikalise na mawa yale longa na boyo sheri tikalise na mawa yale longa na boyo sheri tikalise na mawa
Nami pesi na yoe, oti kabize tina yoe. Sokyo linginga ipe, yebisa nano, babo tiba yoe. Soki babo ipenga, yebisa bango, oko kandeli bala. Nami pesi na yoe, oti kabize tina yoe. Sokyo linginga ipe, yebisa nano, babo tiba yoe. Babo ipenga yebisa bango oko tandeli bala
Eba O caramba bonita
Na motema, zoka ngai na komikosa yo linginga bona mbongo mama zoka ngai na komikosa yo linginga bona mbongo nakena ngai na mboka elikambo ya kilobi na yebiteo nazongi na ngai na mboka elikambo ya kilobi na yebiteo nakena ngai na mboka elikambo ya kilobi na yebiteo nazongi na ngai na mboka elikambo ya kilobi na yebiteo Zonga na mboka, tikanga na zonga na mboka. Likamboyo e ya kilobi, kai wayo na yebite u mama. Likamboyo e ya kilobi, kai wayo na yebite u. Tikanga na zonga na mboka, tikanga na zonga na mboka. Likamboyo e ya kilobi, kai wayo na yebite u mama. Likamboyo e ya kilobi. Kai wayo kai biteu
Makambo mais Amazon kizeko
La bela 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 bela
caramba
Nakena ngai na mboka elikambo ya kilobi na yebiteu Nazongi na ngai na mboka Likambo ya kilobi na yebiteu Nakena ngai na mboka Likambo ya kilobi na yebiteu Nazongi na ngai na mboka Likambo ya kilobi na yebiteu
Thank you.
And the sounds of Kinshasa, 1955, this evening on Earth Beat Classic Franco, and we were, of course, all of the other great members of the legendary OK Jazz and some of their first recordings. Here on Earthbeat, it was produced in Cypress Lake Studios here on the campus of UL Lafayette, who join you in support of this station. I'm Cecil Doyle. Thanks so much for tuning in. Join us again next week for another musical excursion around the world right here on Earthbeat. We close out with one more from Franco. Everyone have a great week. Join us again next time for another Earthbeat here on KRVS.
Yanga na beya tinsa, pete na mosa pibaninga. Hey, it's James Vanway. Check out The Flip Side. On Saturdays, 11 p.m., Mondays, 1 p.m., 1 hour of fine soul music on KRVS, Public Radio for Acadiana.
Did you miss your favorite KRVS program? Well, we've got you covered. Visit krvs.org, scroll over Audio on Demand, select your favorite program from the list, and find an archive of past episodes. Listen anytime, anywhere.
The University of Louisiana at Lafayette. This is KRVS, 88.7 FM, Lafayette Lake Charles, streaming online at krvs.org.